kwima endoda eshaya iqhima hay
kuthengiswa tjwala ivibe uyithola khona ubunandi ubuthola khona batjwani ubathola khona basazogcwala ishu okay ho lalela ke we muntu akumthola kwasicima muntu akumthola kwasicima idi akuyithola kwasicima
Shalala.